Katia basumbo pima pima bachi ogendo ba ula ya ulamu abalina mafuta na batalina buliomo musakuru talwe magondo gapimira kulujo agoli chidomo la chiramba na ye mutima gwange lwacho fuse chintwe chitagasa nino mutima
omulwadde
nino mutima
obufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
nino omutima
omulwadde
nino omutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
mama lwito muyita nnamwandu kyokka nga mwami we wali okuba yali mulokole nagwa omwoyo mutukuvu n'amuvaako omwoyo yali mubeezi we kati yagenda yafuuka nnamwandu wali obisirikidde laba ate olulimi bwe lujja lubyatula nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
wano bakuwa mulimu otuuze mu kkanisa bazze okusaba n'otandika okubaawula yawula abataasoma ne bakafiiramu wabatuuliza ddala mabegaffe abaasoma n'otukulembeza mulinga weerabidde mu maaso ge ffenna tuba baana be nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
ekintu ekitagasa nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuze olulimi nno lukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
okulimba gwe wakulemerako ne bwe tukugamba ng'oyomba mukasita amafuta galina ngoba n'emizimu nze ne kidduka of course jandikoze ekijja erinnya lya yesu muliro gwokya naye kiruma kye kino linnya ly'obutaba mu kitabo ky'abalamu wano walokoka kugenda mu ggulu n'otandika okubyerabirira ddala buli lw'ogenda mu kusaba osaba sukaali na bintu byakulya sikuwulira ng'ogamba timuka munyweze nesikwa naye mutima gwange ogw'okulya ogwo gunaakutuusawa Sous-titrage Société Radio-Canada. gamba ya kutwala uwe gamba nyintia tute mulamu oluabu kudaku kanisa noto tola nobuliko labye emmele twali dembi mchala muthumba muyombi obwana bwe bufuka kubuliri nebi muno gwenewe gatiramu jewa binyumya babyera biradda ye mukama bijjukirira ddala kyoka mutima gwange nomalofa kati ogenda kwokebwa nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufunze olulimi nolugwegaseko ne bwe njogera nze binyooma nnyo taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawo atalina kikulema naye mutima gwange.